Mambo vipi? Mimi ni Alikiba, muasisi mwenza wa tamasha la Nifuate. Na wakaribisha nyote wachangie wenzetu wenye changamoto mbalimbali. Karibu timu Kiba Nifuate.
Nifuate. Nifuate. Hai fate. Kumisha kucha, pamepambazuka. Ni kila mwaka kabumbu linachezika. Ni samakiba Nifuate imesha waka. Tim Kiba, Tim Samata, Nifuate. Lele,
Nifuate.
Lele mama, lele,
Nifuate.
Lele baba, lele,
Nifuate.
Dada kaka, lele,
Nifuate.
Nifuate, oh eh, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, Tim Kiba, Tim Samata, oh eh, Nifuate, oh, Nifuate, oh eh, oh mama. Umetapika leo, Tim Kiba, Tim Samata, oleo. Unachongoje tu matokeo. Sama Kiba Nifuate. Ale mama Nifuate, oh eh, Nifuate, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, Tim Kiba, Tim Samata, oh eh, Nifuate, oh Nifuate, oh eh, oh mama. Lele mama, lele, lele baba, lele, dada kaka, lele.
Nifuate, 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 Nifuate.
Hai, 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 hai.
Tuga mchizo UK.
Nifuate. Nifuate.
Habari ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni Mbwana Ali Samata, muasisi mwenza wa kampeni ya Nifuate. Nawakaribisha nyote kushiriki pamoja nasi na kila mmoja kwa nafasi yake kusaidia wenzetu wenye changamoto mbalimbali. Karibu timu Samata, haina kufeli. Nifuate Tanzania.
Nifuate.
Nifuate.